to be on these ladies.
Lazima tulitina uchakumbuka.
Alvin Brown Beats.
Shike zuma haka tani zako. Nipe roo safi kami wako. Kemba iyo kuchi hadi moro. Hakuna ga kuchoka kwa kasi bro. Shike zuma haka tani zako. Nipe roo safi kami wako. Kemba iyo kuchi hadi moro. Hakuna ga kuchoka kwa kasi bro.
Miki kuona mina chizi bala. Tempo she rise up in the way. Mzuko na upandisha. Nipe good, nipe boy kauna weza. Give me that thing, yeah. Boy, let me spin, yeah. Know that I'm crazy. Come if you're ready for more. Give me that thing, yeah. Boy, let me spin, yeah. I know that I'm crazy. Come if you're ready for more. She can't take it out, go. She can't take it out, go, daddy. Shika tuki dogo. Utajua vile mina kutaka baby.
Shike zuma haka kani zako. Nipe roo safi kami wako. Kemba iyo kuchi hadi moro. Hakuna ga kuchoka kwa kasi bro. Shike zuma haka kani zako. Nipe roo safi kami wako. Kemba iyo kuchi hadi moro. Hakuna ga kuchoka kwa kasi bro.
I wanna be your rider. Every time you want to be ride it. Flex on your boy like you wanna. Tiny one lights on fire. Give me that thing, yeah. Boy, let me spin, yeah. Know that I'm crazy. Come if you're ready for more. Give me that thing, yeah. Boy, let me spin, yeah. I know that I'm crazy. Come if you're ready for more. She get to get up, Nishika tuki dogo daddy. Nishika tuki dogo. Utajua vile mina kutaka baby.
Shike zuma haka kani zako. Nipe roo safi kami wako. Kemba iyo kuchi hadi moro. Hakuna ga kuchoka kwa kasi bro. Shike zuma haka kani zako. Nipe roo safi kami wako. Kemba iyo kuchi hadi moro. Hakuna ga kuchoka kwa